Sappo e go'o, Kayin waajitaaki hoore mum.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe, amin calmina on e innde Allah kaaddi yidde o, jiɗɗo yimɓe fof daɗa kadi ganda gonga o. Amin mbelti no feewi e no Allah newnaniri min artude hannde o waɗande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men yewtude nde, en puɗɗinoomo janngude ko faati e ɓiɓɓe Aadama e Hawa ɗiɗo adanɓe ɓe, hono Kayin e Abel. En njiino nde Kayin e Abel mawni waɗiino ñalawma, gooto e maɓɓe fof anniyi mawninirde Allah sada keedi. Kayin ƴettiino e nguurnaani ngesa mum, maanaam e ko gollorino juuɗe mum, sakki Allah. Abel kañum ƴetti jawgel ngel alaa Ella, hirsi ɗum no sadak momtoowo bakkatuuji ni, sakki Allah. Kadi binɗiɗi mbiino, joomiraaɗo o jaɓani Abel e sadak mum, kono o jaɓanaani Kayin e sadak mum. Holko waɗi Allah jaɓani Abel salanii Kayin? Mbele ko Kayin ɓurnoo Abel wonde bakkodinoowo? Alaa. En njiino kamɓe ɗiɗo fof ko ɓe bakkodinooɓe. Kono laawol peewal ngol Allah lelinongol wiinoo ko so ƴiiƴam rufaani yaafuya bakkaat woodaani. Honno noon Allah ñaawiri Abel peewɗo ko sabu Abel gonɗinii konngol Allah, ittani bakkatuuji mum sadak ƴiiƴam. Kono Kayin kañum etorinoo ɓadoraade Allah ko peeje mum, kañum e hoore mum. Ko ɗum waɗi Allah jabanaani mo. Jooni noon eɗen ɓeyda jaŋnde men faatunde e Kayin e Abel haa ngannden ko kewi caggal nde Allah salanii Kayin sadak mum. E deftere lasli simoore nayaɓere aaye joyaɓo binɗiɗi mbii, Kayin laawi heen no feewi, ñerɓini yeeso. Holko laawi Kayin? Ɗum saɗani faamde. So neɗɗo waɗii ko boni haa tinii e ɓernde mum ko waɗi ko moƴƴaani, te woodii biiɗo ɗum, a juumi ko mbaɗataa ko feewaani, joomum ina foti waylaade. Hol jaabuwol ngol mbaawatmi rokkude baajotooɗomi? Ɗiiɗoo jaabuwuli ɗiɗi ko heen gootol tan mbaawatmi jaabaade joomum. Maa mi jabrii waaji joomum ni wuya tan, maa mi laaworiimo ɗum. Kayin kañum nde Allah waajii ɗum nde laawi no feewi. Allah waajima Kayin, mbele Kayin ina yiya sadak mo addani ɗum o, hono golle juuɗe mum ɗe alaano hay nafoore wootere. Allah wonnoo ko e footude Kayin e peewal. Kono Kayin e mawnikinaare mum saliima jaɓde tooñange mum e yeeso Allah. Hono noon o laawi no feewi, o ñerɓini yeeso. Binndiɗi mbii, joomiraaɗo o wii Kayin, holko waɗi aɗa laaworoo ni haa aɗa ñerɓina yeeso? So a waɗirii no fotiri maa ƴirtu, kono so a waɗiraani no fotiri maa bakkaat lappo e demal suudu maa, raangan maa. Kono aan foolmo. Holko waɗi Allah darnude Kayin e yeeso mum? Sabu Allah yinnoo ko Kayin tuuba bakkatuuji mum. Allah yinnoo ko rentinte Kayin gaño mum neeɗɗo, jiɗɗo halkude ɗum o. On gaño ko bakkaat. Holko woni bakkaat? Bakkaat ko caɗeele aduna, ko gaño men ɓurɗo bonde. Bakkaat way kono baajol leydi kewngol tooke barowol ni, way kono feetere jeyenge tokosere waawnde sumde ladde fof ni. Haala Allah wii e nder ɗum ganduɗo ko feewi waɗaani bakkudini. Bakkudinde ko yande sariya, bakkudinoowo o noon ko neɗɗo Ibilisa, ngati Ibilisa nana bakkudina gila e fuɗɗoode. Bakkaat ko doole gonɗe e terɗe men, ina kaɓoo goonga e moƴƴere. Bakkaat ko kala ko ngannduɗaa wonaa sago Allah. Bakkaat ko salaade nande haala Allah e ɗoftaade ɗum. Bakkaat ko rewde laawol hoore mum. Hol battane rewooɓe e laabi koye mumen caloo gonɗinde Allah e ɗoftaade ɗum ɓe? Binɗiɗi mbii, kuugal jogolngal faweede e maɓɓe ngal ko halkaare haa abada. Ɓe ngoɗinee joomiraaɗo o e darja mum e sembe mum. Rewooɓe e laawol dandoore ngol Allah waɗi ngol heddanii ɗumen tan ko naatde e nguurndam ɗam gasata haa abada ɗam. Kono ñiiɓe e bakkaat ina tiiɗa koye ɓe, ina calii goonga oo ɓe, jobdi mumen ko fitina Allah e leɓde. Kono haala Allah kaa wii, joomiraaɗo o yiɗaa hay gooto halkoo, o yiɗi ko yimɓe fof mbaaccoo koye mumen. Allah yidano Kayin halko e der bakkar mum he. O yinno ko Kayin wajto hore mum. Woppa lawol o nyaare ngol subinongol. Rewa e lawol pewal. No jirunden dum e yawtere men bendun heni. Jomirado o fenyinanino bakko dinobe be fere. Mbele ina mbawa wonde fewbe e yeso Allah. Abel gongi nino den fere Allah. Ko dum wadi mu hirsude jawgel ngel ala Allah. Mbele ina wona sarak mom towo bakko tuji. Abel gongdi ni ko Allah hali nde wi jogdi bakkat ko mayde teso jijam rufani yafu yo bodani ko sadak jawgel ngel wonno Abel jogade hakkile dejdo e yeso Allah o mo anduno kanko e hore makko ko bakko dinowo kandudo e kugal Allah kono jawgel ngel wadano hay batte lumtimamo ngel jawgel ngel o warno wonno ko annama dandowo jogornodo arde e aduna he rufo jijam mum wona sadaka mom towo bakkatuji ha abada kanko Kayin o nandi kininu e gondindo Allah kono golle makko ina lundi dum Allah namne no ko sadaka jijam kulel kono Kayin sakinomo ko golle juude mum Kayin mawni niri Allah hunuko mum kono golle mum ina godi don o mo etotono wonde pewdo e yeso yimbebe kono Allah ina anduno bernde makko wadde mawnin gul Kayin gul ala hayna for watere sabu o jabani lawol pewal gul Allah lelni mbele o mo wona pewdo e yeso mum joni non taren aye dewdo heno ha ganden ko Kayin wadi e der laware mum wadde Kayin wi Abel minyum njalten payam gese nden be jettima Kayin yani e Abel minyum wari dum hol ko Kayin wadi mbele onim sidum mbele o gongi nino Allah hawa addi ijam jawgel o wadani dum satak mom to bakatuji ala Kayin faw bakkar e do bakkar o nuddi Abel o yaadi e mum gese nde be jehi ha hay goto yetabe Kayin yani e Abel minyum wari dum e ndaw ko hawni Kayin chalino do rufde ijam jawgel mbele Allah ina yafo bakatuji mum rufi ijam minyum pewdo holko woni hen mijoma hollori e hakkille Kayin warde minyum holimo Kayin hedotono ko seytane tan bindi mbi Kayin wari Abel sabu Kayin habundiri e Iblis en jino ha gasi no Allah andiniri godagu lejji didi e der aduna leñol Allah e leñol seytane Abel jeno ko e leñol Allah he sabu o mo gongdino ko ngul Allah ngul o mo doftino dum Kayin jeno ko e leñol seytane ngul sabu o gongdinano ko ngul Allah ngul Kayin holliri jeegol mum e leñol seytane e dow ko wari minyum ko kongul Allah ngul ko niwi ko dum do serndi bibbe Allah e bibbe Iblisa kala mo wadata ko feewi on wana nebe Allah en potani waadi no Kayin dewdo bondo o ha wari minyum hol ko wadi o wari mu o wardim ko golle makko ko bonde kadi de minyi ko de ko pewde joni non kereden ko Allah wi Kayin cagal de Kayin wari minyum o bindidi mbi jomirado o namni Kayin widum holto Abel minyawuni Kayin jabi wi me anda hena e hunde mbele ko min foti aynude minyam jomirado o hebiti wimo holko wonma wadde dum bodo nana jija minyi ina wulla gila leydi hato am ko heddi hen ko a hudama e leydi uditinde yari jijam minye mo marda o ko dum wali ma remdi ha tampa kono di rokkata mo hay hunde ma duggito ado huwi yaha e dow leydi hono non Allah wadi e Kayin kugal widum ma rem leydi ha tampa kono di rokkata mo hay hunde hal pularen bi nagge fettat biyum kono anyani dum Allah wali rani e Kayin kugal mbele ina libadum kono ko mbele Kayin ina tuba bakkar mum dada kono holko Kayin wonno mbele o tubino bakkar makko ala bindidi mbi Kayin yehi hodoyi leedi not funnange eden woddi jomirado o hono non Kayin mo wondano ko Allah yehi lawol mum wodditi Allah wana Allah woddini Kayin ko Kayin woddini hore mum Allah hande ko buri hewde e bani adama en bay kono Kayin ni ko ɓe majjuɓe e nder bakkatuji mabɓe, sabu ɓe gudditanani Allah ɓerde mabɓe. Ɓe kalat ɓe mbiya, Allah ko mawɗo. Te e miijo mabɓe ɓe mbiyata ko Allah ina woɗɗi, hay goto wawa andude ɗum. Kono haala Allah ka wi'an Allah woɗɗani hay goto e men, sabu ko kanko rokkata yimɓe fof gurdam wondude e kala hunde. Ko sababune makko gurduɗen, Allah ina anduma no feewi, te yiɗi ko ya andu ɗum anne. Holko waɗi ko ɓuri hewde e yimɓe ɓe gandani Allah? Haala Allah ka holli en sababu mum nde wi, ko ɗum ɗo waɗi yimɓe ina ñaawe. Annore ari e nder aduna he, kono yimɓe ɓe ɓuri yidde ko niɓɓere, sabu golle mabɓe ko bonɗe. Kala baɗowo ko boni yiɗa annore, kadi arata e annore, sabu hulde woto golle mum bonɗe peññinede. Yimɓe ɓe ganda Allah, sabu hono no kayin ni ko ɓe rumtiɓe Allah. Annabi Dawuda windino wi, haala Allah ko lampa e koyɗam, ko annore e lawlam. Ɗum noon kala dumtiɗo annore haala Allah ka woni koye niɓɓere, te wawa andude Allah. Allah wayi kono goɗɗuɗo jomum ni, kono Allah yiɗi andindema ko woɗɗanima. Omana ɗo e yeeso ma, caggal ma, e saraji ma fof. Allah ina yiɗma, te ina yiɗi jokkodirde e ma. Kono wota wano kayin ni mo ganduɗa ko tiɗɗo hoore, caliɗo lawol pewal ngol Allah lelningol. Allah yinno ko kayin watto hoore mum. Ha hande Allah yamiri ko yimɓe fof, kala ɗo mbawi wonde e kala ko mbawi wonde, yo mbacco koye mumen garta e makko, gonɗina kongol makko. Bele aɗa andi ko wattade hoore mum firti? Ɗum firti ko waylude miijoji mum ɗi pewani e gonal mum ngal fewani. Wattade hoore mum ko jabde e yeeso Allah ɗum ɗo. Mi juumi e miijojam ko faati e lawol pewal ngol lelnuɗangol. Wattade hoore mum ko andude famɗende ma doole wadde ko weli Allah, te jaɓa e yeeso Allah e wonde a ala feere wonde wawde dannudema e ñawore Allah fewne nde. Wattade hoore mum ko tuubde bakkatuji mum, accude sanamuji mum e artude e Allah e kongol mum, kalanowoma lawol dandore ngol. Ko ɗum woni wattade hoore mum e gonga. Kono kayin kañum meeɗa wattade hoore mum. Kayin suɓi ko yowitade e feere hoore mum, ko ɗum waɗimo salade lawol dandore ngol Allah lelningol. Ko ɗum waɗi bindiɗi wiide kayin halkima e lawol mum oñare ngol. Ko ɗum waɗi Allah waddemo e niɓɓere ɓurde luggidde nde ha abada. Bandiraɓe, woto mbayenno kayin ni. Kono mbattoren ko Allah rentini en ko nde wi, son mbactaki koye mon onon fof ko noon kalkortoɗon. Ñawore Allah nde ina woodi, te mayan e hoore kala neɗɗo mo lotaka e bakkatuji mum. Woto njuume e ɗum ɗo, on gonata muk fewɓe e yeeso Allah, sabu golle mon moƴƴe ɗe mbaɗaton. Yimɓe hewɓe ina miijirono kayin ni, cikka ma dat ñawore Allah nde so tawi ndewi sarɗiji diine munen e jamiroji mum. Kono Allah haali wi, hay goto nangirtake pewɗo e yeeso Allah sababu nde golle sariya o. Enen fof mbaɗen kono tunwuɓe ni, golle men pewɗe fof nana ciccire no comcol tunwugol ni. Allah dandiri on ko moƴƴere mum, rewni ɗum e hoolare mon. Ɗum yowitaki e golle mon, yowiti ko e dokke Allah. Dandore mon wona jobdi golle mon, bele hay goto ina wasa farnade hen. On jarama sabu keɗugol mon. E yewtere men arore, so Allah jaɓi, mamin daran on ko faati e iwde Adama e Annabi Henok. Yo moƴƴere Allah jippu e mon, te miltoɗon ko nanɗen hande e haala Allah ko. Ndeka wi, Allah muñan on tan, sabu yiɗa hay goto halko. O yiɗi ko yimɓe fof mbacco koye mumen. Kono son mbactaki koye mon, onon fof ko noon kala kortoɗon.